Tunaliwashia wifi Ocean bana uwe apu kujidai Sondongo maki masai nangai Kichwa cha mjinga kimekuwa na akili kili Mjinga na akili ziso kuwa na akili kili Washa sieda watu na tibu wa dingilingili Vile tunawasha fire zaidi ya bilibili Baki pepe kale kongo man Kuwa na mikato kigo kamjelu man Wakishua wele mabisho wakushine Ela mingi baka wana onga gama wine Eh, waiter Usilete leita Kueleta Tunywe hayo marita Ya jitupa
Peleke peleke mkenge Niku peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Niku peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge
Angalia utapele kwa mkenge Dunia inatisha tena ina marienge Alafu punguza mawenge Msafala wa mamba waga kosi kenge
We deliver kwenye gari Katoto kanavuga kwenye zipla umegunga
Mkenge
Wangu ni wangu tafazali Mademu wakuzuma watatupeleka jela
Mkenge Boda 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 kanibeba Ile kufika mbele ona tumepigwa ngeta Ona wakani saula ni saula Wakani acha sina kitu wakani saula Tena wakani saula ni saula Wakani pata na minyemba wakani saula Ona wakani saula ni saula Kumbe boda boda nilipeleka mkenge
Peleke mkenge Niku peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Niku peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge Peleke peleke mkenge
Baki pepe kale kongo man Kuwa na mikato kiko kamjelu man Wakishua wele mabisho waku shine Ela mingi baka wana onga gama wine
Wakani saula, ni saula Wakani acha sina kitu wakani saula Tena wakani saula, ni saula Wakani kata na mienda wakani saula